bang 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 bang. Django Max Muyahudi, Yahoo Empire.
I see eh. Ah, I see eh. Ooh, Gineke, you are my one. Gineke, you are my queen. Gineke, I got a bad guy. Oh, my boo.
It's the nod on the beat.
Nisha sema, hadharani na kupenda. Na, na kupongeza, kunizalia mapema. Wenye chuki, kino mbaki kulalama.
Oweo,
uwa nawe, mina hisi natosha.
Onananana,
kama mkebe, tuwa pake ya kerangi.
Ashika ukuta,
kama ndoto, za mchana watu ote.
Tushalala,
mimi nawe, tuloketi tusibeti. Zile beti, mzo zamani tuziposti. Toto kiwanja, utapenda. Ashani karanga, she's na maka.
She's
so beautiful angel, she is my remedy. And I know the wonder, why can't you be like them?
Washa
chelewa, unge nyosha pokewa. Nisha elewa, kuwa nawe so jutia. Wakihadithia, za vicheche na kutetea. Na kukabithia, moyo wange chineke.
Totonzo, jilegeze kudekeze.
Lady no wonder.
Kifuani, moyo wange urivike.
Lady no wonder.
Totonzo, jilegeze kudekeze.
Lady no wonder.
Kifuani, moyo wange urivike.
Lady no wonder.
Brikicho, onana brikicho.
Obandure.
Brikicho, onana brikicho.
Obandure.
Brikicho.
Kenya toto wanitia tetefu. Mahaba kocho kocho wakianani habibu. Jinsu livo tunukiwa. Songa karibu wanga ya wasibu. Jibeze beze kiduchudia. Tukiposti ista wameze matonge.
Lady no wonder.
Karibu mjengoni, karibu dia. Hamna tozi, karibia. Tungo nzuri na kutungia. Of course I love you, get it clear. Hapa mambo mchecheto mchecheto. Kihisi mdundiko zidisha na moko. Shaoda bajaji ya kujia. Baby ukitaji uba talipia. Unaelewa utamu wa mapenzi. Ukizama moyoni unabudi kuspendi. Shobo shobo nyingi sipendi. Ushafika langoni, ah ring bell. You are one in a million. Welcome to world of congrats, full of trillion. Shakupa chansi njo karibu. Mtoto wa mama usione aibu, jidekeze taratibu. Nikuchezeshe birikicho.
Banture.
Birikicho, ukiinama birikicho.
Bandure.
Birikicho.
Totonzo, jilegeze kudekeze.
Lady no wonder.
Kifuani, moyo wange urivike.
Lady no wonder.
Totonzo, jilegeze kudekeze.
Lady no wonder.
Kifuani, moyo wange urivike.
Lady no wonder.
Birikicho, onana birikicho.
Obandure.
Birikicho, onana birikicho.
Obandure.
Show.